Itangiriro igice cya 38. Yuda abyara Peresi kuri Tamari umukazana we. Muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu witwa Gahira. Yuda abona uyu mukobwa wa Shua umunyakanani aramujyana aramurongora. Asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama indi nda ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shera. Yuda ubwo yamubyariraga yari Kezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka aramwica. Yuda abwira Onani ati, hungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazabuwe, nuko aryamanye na muka mwene se ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka nawe aramwica. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati, guma mu nzu ya so uri umupfakazi ugeze aho umwana wanjye Shera azakurira, kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se. Hashize iminsi umukobwa wa Shua muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka agiti muna aho abagaragu be bakemuriraga intama ze we n'inshuti ye Hira umunyaduramu. Babwira Tamari bati, sobukwe arazamutse agiti muna gukemuza intama ze. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi yitwikira umwenda mu mutwe arisesura yicara mu marembo ya Enayimu yo ku nzira igiti muna, kuko yabonye Shera amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya kuko yari yitwikiriye mu maso. Atambikira aho ari iruhande rw'inzira aramubwira ati, ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati, nituryamane urampa gisasuro ki? Aramusubiza ati, ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati, urampa ingwate kugeza aho uzaoherereza? Nawe aramubaza ati, ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati, mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha bararyamana amutwika inda. Arahaguruka aragenda yiyambura umwenda wo mu mutwe yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene awuhaye wa munyaduramu inshuti ye ngo uwo mugore amusubize za ngwate aramubura. Abaza abagabo mu mudugudu yarimo ati, maraya wari he wari Enayimu iruhande rw'inzira? Baramusubiza bati, nta maraya wari aha. Asubiraho Yuda ari aramubwira ati, ntawe nabonye kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati, nabyijyanire twe gukorwa n'isoni, dore nohereje uyu mwana w'ihene maze uramubura. Hashize amezi nk'atatu babwira Yuda bati, Tamari umukazana wawe yarasambanye kandi afite inda y'ubusambanye. Yuda arababwira ati, mumusohore bamutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati, nyiri ibi bintu niwe wantwitse inda, kandi ati, ndakwinginze menya nyiri ibi impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibye, atandushije gukiranuka kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye, ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Nuko mwira mukwa rye impanga zari mu nda ye, akira mukwa umwe hahinguka igikonjo cye, umubyaza aragifata ahambiraho urudodo rutukura ati, uyu niwe mfura. Ashubijeho igikonjo cye uwari inyuma aravuka, umubyaza aravuga ati, dore uko usatuye uku, gusatura kwawe kukubeho. Nicyo cyatumye bamwita Peresi. Hanyuma mwene se aravuka wari ufite urudodo ruhambiriye ku gikonjo bamwita Zera.